Ekitongole ky'ebigezo ki Uganda National Examinations Board UNEB kyagala kiweebwa obuwumbi bwa siringi 6200 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 olw'okussa mu nkola mu bujjuvu ennambika y'ebisomesebwa ey'obwoleke mu bibiina ebya waggulu. Akulira ekitongole ekya UNEB Daniel Dongo ategeezezza nti nga bateekateeka okussa mu nkola ennambika y'ebisomesebwa eno mu haya yesiniya ey'okutaano n'ey'omukaaga beetaaga obuwumbi 8 n'obukadde 300 ez'okuddamu okubangula abasomesa, n'akinogaanya nti ensimbi zino tebazirina okwogiwaza abasomesa ku byetaagisa mu kusomesa siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga. Bwalabiseeko bino abyogeredde mu kakiiko ak'ebyenjigiriza bwe babadde bakubaganya ebirowoozo ku mbalirira eri mu bubage ey'ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Odongo era alasa obwetaavu obw'okwongera ku nsimbi ez'okugolera ebigezo okuli eby'ekibiina eky'omusanvu PLE, ebya siniya ey'okuna UCE n'ebya siniya ey'omukaaga USCE. Ono agamba nti olupapula lwa PLE kati baalwongeza okuva ku siringi 720 okutuuka ku siringi 10 buli lugololwa. Olupapula lwa siniya ey'okuna abalugolola kakati basasula siringi 15 okuva ku siringi 226 ate olwa siniya ey'omukaaga baava ku siringi 188 okudda ku siringi 12 buli lupapula. Abaka kakiiko ak'ebyenjigiriza beeyamye tibagenda kuperereza gavumenti ekakase nti ensimbi zino eziwa UNEB ekole emirimu.